to the lobby. This is when I would work loss. Yo King, I got the message. I love her.
Oh, oh, oh. Safari, nikakupata kimwali, tumeshinda dhawari. Nitazungumza naye bibi na babu wataridhia. Siku ya ndoa shera wigi, mie kanzu na jambia. Tumeshinda vizingiti, wamea mtutishi. Maneno yenu chafu, yeye sabuni mie jiki. Mtasubiri mazishi, sisi bado tunaishi. Utamu wa walinazi, uule na parachichi. Ai mwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbeba siri zangu, mwenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka farawe. Wache wange, maneno ya msijali. Peke, 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 peke.
I dedicate this song to you, baby. My heart is for you, baby. The boss. Love is good, baby.
Nikupeo, nikupeo, midola. Arusha na Manyara, ama nikupeda. Nikupe fahari, nikupe dinari. Nikupe bahari, samaki wa ishimbari. Roho silo wapinda, wambie ugonile. Nadia kiasi wangu, boy 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 boy. Tumeruka vizingiti, wambea mtutishi. Utamu wa walinazi, utafune na ndizi. Aisi mama, asari yangu we. Aje mama mkwe, akupera zawadi. Ai mwali wangu, wendi wetunu yangu. Mbebe siri zangu, wenye tamu yangu. Ai mama, tumetoka far away. Wache wange, maneno ya usijali. Peke, 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 peke. Ay mama, tumetoka far away.
Tumetoka far away.
Barnaba,
Tausi, ndege wangu, ndege wangu wa thamani. Ndege ulo shikamani, na vitu vyangu vya thamani. Ni Adamu ya ndoa wangu, ni mtoto na mama.
Cheke, 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 cheke tu. Cheke tu.
Love is good, baby.